sitaki kufikiria kwenye kona unavyozipanga gia kwenye mlima raha nikining'inia mechoka kujificha ficha leo nasema dharani baby nitumie picha kuposti mtandaoni mbona leo atajificha yani hawatoni usiku uchume mchicha nilishe mboga laini baby I'm so happy wena mie ni kushike wapi baby I'm so happy wena mie ni kushike wapi
Tumaini leo tupike mnavu kisha weka vimaini au sema kimkavu kisha umilishe mimi oh nataka nikupeleke Zanzibar tukapunge kwa upepo ka bahari alafu nikupandishe manuari na ukitoka Changamshe na madolari
Mechoka kujificha ficha Leo nasema dharani Baby nitumie picha Kuposti mtandaoni Mbona leo atajificha Yani hawatoni Usiku uchume mchicha Nilishe mboga laini
Baby I'm so happy
Wena mie
Shake it up,
baby. I'm.